murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abo mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro ho muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Abadukurikira kuri internet namwe mujye kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire iki kiganiro. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi, nanone nongera kwisegura ku bakunzi bacyo cyangwa abandi bashaka kugira icyo bakivugamo ko tutari bubashe kubaha ijambo nk'uko mubimenyereye kubera gukorera mu ngo zacu byatumye tutabasha kugera ku bikoresho byo mu biro bidufasha gusangiza ijambo abantu barenze umwe cyangwa bashaka kubaza umutumirwa. Cyakora urubuga ni urwanyu, uwashaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa ibiri bukivugirwemo yatwandikira nawe tukamuha urubuga akisanzura kuri radio yanyu. Adresse ni yayindi, ni radio yacu @gmail.com. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ifungwa ry'insengero ni imwe mu ngamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda ikiza cya COVID-19 ubwo cyakwiraga hirya no hino mu bihugu byo ku isi n'u Rwanda rurimo. Icyo gihe hatanzwe amabwiriza ko abantu badasubira guteranira mu nsengero nk'uko byari bisanzwe cyangwa ngo bagire ibindi bikorwa bihuza abantu benshi bakoreramo. Mu minsi mike yakurikiye, bamwe mu bayobozi b'insengero bagiye bashakisha uburyo bwo gukomeza kugera ku bo bayoboye, ababishoboye bakifashisha ikoranabuhanga mu gutanga ubutumwa ku babakurikiye. Byahinduye byinshi mu mikorere y'insengero, bimwe ku buryo bw'igihe kigufi ariko ibindi bishobora kuzaba iby'igihe kirambye. Muri iki gihe u Rwanda ruragenda rudohora kuri zimwe mu ngamba zikomeye rwari rwafashe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Muri uko kudohora harimo no kwemerera insengero kongera gufungura imiryango nk'uko biherutse kwemerwa n'inama y'abaminisitiri iheruka guterana. Bizatangira ryari? Bizakorwa bite? Hazakurikizwa iki? Mu buhe buryo? Ibi bibazo n'ibindi nkabyo nibyo byatumye muri Sanga y'uyu munsi ibatumiriza Pastor Joel Sengoga kugira ngo tubiganireho. Pastor Joel Sengoga ni umuyobozi mukuru w'insengero za Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Ari mu buyobozi bw'ihuriro ry'amatorero y'abavutse bwa kabiri mu Rwanda kandi akaba umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini, amatorero na Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Gusa muri iki kiganiro turavugana nk'umukuru w'urusengero rwa Divine Destiny Ministries mu Rwanda wagize uruhare mu gusaba ko insengero nazo zifungurwa no gutegura uko byagenda muri iki gihe igihugu gihanganye n'ikiza cya COVID-19. Pastor Joel Sengoga, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Reka ntangire nkubaza uko byakugendekeye nk'umushumba w'urusengero wumvise ko ikiza cya COVID-19 cyageze mu Rwanda, ko abo wayoboraga mu nsengero mutazongera guterana kubera ko hahise hafatwa amabwiriza yo gufunga insengero mu rwego rwo kwirinda.
Icyorezo gitangiye habaye inama, duhamagarwa n'inzego tugirana inama n'abayobozi ba Riki. Bodi ya Riki yasabye guhura na minisiteri zifite coordination ya COVID mu nshingano. Nzi ko igihugu cyo cyari cyatangiye kwitegura mbere y'uko tubona n'umurwayi wa mbere. ariko umurwayi wa mbere abonetse abaye ingamba z'ihutirwa stopo diariti ihura na minisitiri wa sante n'uwa cyangwa w'ubuzima na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umuyobozi wa RGB Rwanda Governance Board cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Batubwira nyine icyo cyorezo, banatubwira ingamba izo zitafashe kugira ngo twirinde ko yaspredinga n'ukuntu yandura vuba byihuta cyane, n'ingamba igihugu kitagiye gufata. Batumenyesha yuko mu ngamba zizafatwa hari uguhagarika public gathering, ari amashuri, ari amakwe, ari izindi nama zayo za leta kandi z'abandi bantu. Public gatherings, amahuriro manini niyo yabanje guhagarikwa. Turabimenyeshwa ariko nyine kubera ko byaje kuba gahu, ntabwo hari umwanya uhagije wo gutegura kubwira abakirisitu uko bigiye kugenda, nangwa abayoboke b'amadini n'amatorero. Byabaye ngombwa gukoresha media houses, ibitangazamakuru, amateleviziyo, amaradiyo, social media, kubera yuko nyine twarabibonaga ko ari emergency, ari ikintu kiza kandi tugomba guprotectinga abantu. So byabaye ari ibintu bitunguranye, nta nubwo byari byose no kugira ngo wumve sentiment z'abakirisitu, kuko cyaje nk'uko cyaje ku isi hose giteye ubwoba. Ari ukuntu imvugo yakigaragaza nk'ikintu giteye ubwoba cyane, kandi koko birumvikana cyari kije bushya somebody knew what to expect, cyane cyane ko bakubwiraga yuko na karakita ya ipitore zitaraba well defined. Abashakashatsi barimo kwiga ibyaba byiza ari ukwirinda cyane bitera izanye iyo ngubi izana n'ubwoba mu bantu, ariko noneho binasaba inzego zifite uburenganzira ko zifata ibyemezo byihute kugira ngo biramire abaturage.
Nuko ikiza rero kiba kiraje, ubundi abari kumwe mu rusengero baba bameze nk'umuryango, byaba kwicarana, byaba kuramukanya, byaba gusengerana rimwe na rimwe umuntu afashe ku wundi, byaba ubundi buryo bwose bw'ubusabane, ibyo byose biba bigize bitya birahagaze.
Yego, u Rwanda ruri mu bihugu byafashe mbere because preventive measures cyangwa niba uburyo bukakaye bwo kwirinda, nkeka ko byaduhaye n'umusaruro, kuko byatumye imibare y'abapfa itaba myinshi, bituma n'ubwandu butihuta nk'uko byakabaye, kandi n'abanyarwanda naturally n'abantu bari compliant ku mategeko. The measures zari drastic, icyumweru kimwe cyakurikiyeho after rimwe imipaka yarafunzwe n'ibindi bintu byose birahagarara, asigara gusa services ziri itenso nka kujya kwa muganga, kujya guhaha, nabwo kujya guhaha abantu bahanaga intera mu mihanda, ntabwo abantu bagenda kuko biboneye bahahiraga muri karitsiye murimo. Kugira ngo ugende wasabaga ikibari onulayini batakwemerera kumuvinga, nabwo wagaragaza impamvu zifatika ituma umuntu avamo akajya ahandi. So abakirisitu kubera ko n'ubundi ni nabo benegihugu babyumvaga muri wezi nyinshi, isokore nyine ntabwo yari urusengero, ibabwira ibibazo dufite ko ni abaturage b'igihugu babikirwaga mu bundi buryo n'abandi baturage bose barimo kubibwirwamo, ubwo ndavuga abayoboke b'amatorero n'amadini. So ntabwo byatinze ko bumva hakoreshejwe mobile tracks n'izindaro, bakagenda babwira abantu muri karitsiye hakoreshejwe uburyo bwinshi cyane, ibiganiro ku maradiyo na televiziyo no kujya gutanga ikiganiro waba ufite pasi, hakoreshejwe niba batwite utudege tutagira umutoteri bwa indege zitagira umutoteri ariko ni utudege ni dutohoye tubwira abantu awareness campaign yabaye vuba kandi effective. Ubwo nyine wumva nyine ko lockdown yari yatangiye abakristo bagiye babimenya batangira kumva impamvu ntago mpamya ko byabashabuje urumva ntibikuraho iyo nigi n'ubukene bwo mu mutima ariko bumvaga ari impamvu on the whole wabonaga babyakiriye neza.
Tuve ku bakristo tuze kuri mwebwe abashumba, umaze kunsobanurira uko byagenze ukuntu ingamba zafashwe nuko guhagarika amateraniro byabaye mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, ariko wowe nk'umushumba ubonye ko amateraniro ahagaze utazongera guterana nabo warusanzwe uyoboye, utazongera kubasengera mu buryo umuntu yegereye undi cyangwa amukozeho, uburyo mwajyaga muhura butazongera kubaho, wumvise umeze ute muri wowe wabyakiriye ute nk'umushumba?
Byari biremereye cyane twagombaga gushakisha uburyo bwo kuguma in touch n'umukumbi cyangwa block kuko byari biremereye. Urumva banawunsingaga bakavuga bati uyu munsi yenda hari abandi babonetseho uburwayi, muzi niba ari umwe mu bo uyoboye kuko hari confidentiality igendana n'icyorezo kugira ngo mu rwego rwo kurwanya stigmatization namenya ngo ninde wumvaga niba ari umuvandimwe niba ari umuntu mwasenganaga. Byaratwemereye cyane. Ubundi iyo habaye panic nk'iyo ngiyo abantu bakeneye ubutumwa bw'ibyiringiro message of hope wumvaga handi zizi bitayita amaboko asa nkaho aboshye udafite kugera ku bantu. Ubundi iyo hateye ikiza nk'icyo abantu baba bakeneye ihumure n'ubutumwa bw'ibyiringiro ariko nyine ahandi biba yatayita wumvaga ntabwo byari byoroshye nk'umushumba ariko twahise dutekereza uburyo kudivayisinga uburyo bwo kugera ku bantu tutari tunafitiye n'imizi urebye mu buryo bw'ibikoresho dushaka gutangira gukora onulayini savisizi kugira ngo ubutumwa bw'ihumure ariko urabizi ibihugu byacu ntibirageraho buri muntu wese aba afite interineti dutangira kohereza mesejezi kuri watsapu zo guhumuriza abantu no gufata umwanya nibura wanse mani ugafata ugahamagara abantu umwe ku wundi ugenda uhamagara abantu bahumuriza ndetse ntabwo icyo kinyaga cyabagezeho umeze mute muhumure nta mvura idahita. Ariko byari state of panic and anxiety ariko noneho na expense of ndabuziga muri kinyarwanda ariko nko kumva umuntu asa nkaho ari limited expense of insufficiency kumva ko
bidahagije
abantu umukumbi waterwa n'ushobora gutabara ngo njyenyine ndibwira ko no kubashumba bose ariko byari bamezeho kukumva abantu batewe ariko utabona uko utabara usa nk'ufungiranye mu buryo bwo kuba utabona uko bagezaho iby'ihumure ariko atari uko twumva bidakwiye ariko ari ukumva yuko iyo sense of insufficiency inadequacy kumva umuntu kugira ngo ugaruke ukaba umuntu nyine ukatanga icyo wakora no gutenga kwirindira Imana.
Mugomba kuba byaraninjiye muri gahunda zanyu za buri munsi zigahinduka ku buryo mufata umwanya, sinshaka kuvuga ko n'ubundi mbere mutabikoraga ariko bikaba nk'aho amasaha usanga muri nko kuri telefoni mugerageza kugira ngo muzibe icyo cyuho wavugaga cyo kumva ko ugira aho ugarukira
cyane rwose. Hari mu buryo bubiri navuga uburyo butatu, hari ubwo bwa telefone bwo kwicinga abantu kugira ngo bahumurize noneho byagize na economic impact bamwe mu bakristu babaga ari banyakabyizi baba hari uko bakoze none imirimo yose kuri irahagaze kumva ko hari imiryango gushaka kumenya ko nta miryango yaraye utariyo wabaguzi kuri vulnerable igwa muri iyo kategori ngo hari ukubahamagara aho dushoboye ukaboherereza udufaranga kuri telefoni bagahaha hari ukubahumuriza twamaraga umwanya munini cyane muri ibyo biganiro aho tubonye amahirwe tutaba nyine ikibari pasi kugira ngo uje kuri ndagiye ndayumva na benshi mu komeze guhumuriza ibindi bintu twabimaze mu gutenga tugahamagara n'abandi basumba ugahuza umutima tukumvikana amasaha yo gutengera abantu no gutengera igihugu no gutengera abaganga barimo gushyira ubuzima bwabo mu kanga batita kuri abo bagaragayeho ubwandu igihe kinini cyabaga mu gusenga no kuvugisha abantu kugira ngo tugerageze gusprediinga iryo humure n'ubutumwa bw'ibyiringiro ariko noneho no kwambaza imana ishobora no kugera aho twebwe tutageze.
Wowe nk'umushumba w'urusengero wari ukenewe cyane muri icyo gihe kubera ibintu byagiye bihinduka ikiza kikimara kuhagera, ukaba n'umukuru w'umuryango ufite abantu umuryango wagukunze mu rugo ugushaka ugukeneye, washoboye ute gusaranganya uwo mwanya ubwo ntiharimo ababihombeyemo?
Umuryango wanjye wambonye navuga ku buryo burenze uko wambonaga kuko lockdown yo yarabyoroheje. Iyo nabaganwawe mu buryo bwa komunikasiyo kuvugana n'abantu amasaha menshi gusohoka na rimwe na rimwe ngiye gutanga ibiganiro ariko nibura abana banjye ubundi bavaga mu rugo bagiye ku ishuri bakagenda bakava mu rugo saa 12 n'igice bakagaruka saa 11 bananiwe boga barya bakora homework kubahifite baruhuka kugira ngo baze kongera kubyuka kare nabiyo stress ntiyari ihari bari bafite umwanya wose akanya kose twaprofitaga twatangiraga ku manywa mu gitondo ku manywa na nijoro twagiraga umwanya wo gusengana nk'umuryango nubwo hari ako kazi kose kubera ko nagakoreraga mu rugo kandi kabaga gafite ibihe hari n'umwanya w'umuryango rwose banki yabaye nziza ngira ngo n'umuryango wanjye wishimiye twamaranye ari abana bari mu rugo nanjye nabaga mpari igihe cyose umugore wanjye ni uko kandi bisa nkaho mbese komplikasi ntabwo yabaye ihambaye mu by'ukuri hagati y'umuryango n'abangeneye abangeneye nanagira ngo mubwire yuko hagati muri covid ari bwo ikigo cy'ishuri ryabo kiyemeze gukomereza gahunda mu ngo nashoboye no guba mukurinda ko urumva rero ntabwo bigoye ntabwo byangoye cyane komplikasi ntabwo yari byaje.
Pasteur Sengoga, turasa nkaho turimo kuvuga bimwe muri ibyo mu buryo bw'impitagihe kandi koko ni nabyo, dore ko ibyo byose byabaye ikiza kigitangira, ubu kiracyahari ariko ingamba zo kugikumira ziragenda zidohoka hakurikijwe uko abayobozi babibona, wenda ibyo turaza kubigarukaho mu kanya, ariko wari uvuze ingaruka cyageze mu rwego rw'ubukungu, izo ngaruka ziragaragara mu wo muyoboye?
Ziragaragara wenda nsibye waba anexpert wo kuvuga ibipimo uko ibipimo bihagaze mu gihugu ariko ziri evident urumva niba inzego z'ubukerarugendo zarahagaze ibibuga by'indege bidakora n'imipaka yewe na imposts z'ibindi naho bagiriye lifting ya some of the opening up ya some of the economic activities imipaka n'urujya n'uruza ruracyari limited abantu nibaza baza abarwayi bose benshi nka 80% by'ababoneka nk'abarwayi bacya mu gihugu n'ababa bavuye muri ibyo bihugu izo rero izo constant zo ku mipaka zituma nyine na flow nk'uko yari imeze mbere itaragaruka zo ingaruka z'ubukungu ziracyahari ibyo bigo byose ariko byari bifite abakozi bahagaze amashuri abarimu ntibakigisha amahoteli abarimu ntibigishaga ibindi bigo byose bitakoraga byahagaze n'ingaruka z'ibyo ngibyo urebye ibintu byakoraga byari ibitaro amasizi n'amasoko atuzi ibyo ibindi byose rero ntabwo biragaruka muri normal life nubwo habaye open up ariko babona bitaragaruka mu buzima nubwo byarimo mbere y'iki byagizeho ingaruka ku bukungu no ku matorero ubwabyo urumva iyo abantu badaterana ntibanatura ntabwo turagira yenda abakristo bageze ku rwego rwo gukomeza kubigira ngo umuco niya matira ni atawa kukumeza kutanga maturu so chances are very suffered economically as well wendafuga tati ya zari kunandi madini kuhulijo haramu nezi lugo ya agari tawako zi apate nika kontakti kujiza aho chache zonjira mbukoi na kuko na handi na hindi soso zingamu turumba wako zi wa matore roo yu wa zakora nimi jango ya wabi ya mingaruka so hari mbi mbigoi chane vikakai mbuke kuku mkungu kutagirewe kujugu economic open up ya wae mbini kushize rumba awa nyaka bizwata jezikora awa nwote wata jezikora awa wandi wae wabu na kisewa njaruko wakozo omosi ni huru wakora uomotu kwa rwafu yo na vizuti hari ariko ni vizuze yuko urupe kuku mkungu urupatimunga wanye kiza mbiwa zakari kiza fata jezini mitane kwa mbira kuku waka ariko ni ninde kuzitara fungurugwa nga mashuri amatorero izo urumba zo za reziki kite izo viva zo kivu kungu vihari
nuko rero duse nkabihuta gato tugere ejo bundi inama y'abaministre ibigize itya itangaje ko insengero zemerewe kongera guterana ndagira ngo usangize abumvijwe rya Amerika uko icyo kintu mwacyakiriye mumaze kumva ko mwemerewe kongera guterana ibyo bintu mwabyakiriye mute
twacyakiriye neza cyane kandi n'ibyadutunguye kubera ko byatangijwe n'ibaruwa iki yandikiye minisitiri w'intebe nk'umuhuzabikorwa wa national task force cyangwa government task force ku kibazo cya SIDA ikaba yuko nk'uko izindi nzego izindi sekta z'ubuzima bw'igihugu zafunguriwe natwe bakozi barimo kuzifungurira kugaragaza nyine impamvu n'uburemere buzifiteho ariko tunagaragaza yuko natwe kimwe n'abandi baturage dushobora gukomplayinga n'amabwiriza yo kugenderwaho y'inzego z'ubuzima ariko tukongera tugasira mu birumvikana ntabwo ari nomatek itanzwe the new normal ariko tukumva natwe twayitwaramo nk'uko n'izindi sekta z'ubuzima bw'igihugu zagiye zibyitwaramo so habaye rapid response badusize vuba vuba cyane kwante kwa kutai kwa kujari nani duke kwa ga tano tariki esano kwa chumi vande duke kwa katana tundugura nindu mga za governoma wa ministre barimo ministre ministre uke kutiki huku profesor itaka arimo nyakwa ministre wa muri presidente ndike akabamo na minisitiri wa sante honorable Danieli n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB tugira inama tusaba yuko twakwiga uburyo twabaha plan dufite y'uburyo bwo kwirinda uburyo twiteguye ukuntu twagaragaza preparedness yacu kugira ngo umwanzi udufika muri bumwe bikaba byasuzima aho twari tugeze nk'igihugu mu rwego rwo kwirinda icyorezo so dutangira kutagira ahantu dusiga icyuho kureba through ese twatwitegura dute ese ibiki umuntu yagira na checklist iba nakoresha urutonde rw'ibintu twasuzuma ku itorero ryiteguye tugatangira kurikirana impress mbere y'uko badufungurira hanyuma hakazaba ekipe duhuriyemo Rwanda Intelligence Council urwego rwa itanzwe rubishinze ibyo bita command post COVID-19 command post decentralized kugeza ku rwego rw'umurenge nigute twakorana nabo tukigenzura tukabona ko ibyo twigira ko byaturinda biri in place mbere y'uko dukomorerwa bidufashe itwaze hectic exercise gukora mapping yaba integero ziri hose mu gihugu gushyiraho structures za Rwanda Intelligence Council kugeza ku rwego rw'imirenge. Noneho tukavuga ngo ababikora barahari, taski zizakorwa zabaye outlined n'ababikora barahari, noneho dutangire kwa crawling out open up procedure. So ntabwo ari itariki runaka ivuga ngo uyu munsi nibwo insengero zizafungurwa. Cabinet yatanze go ahead ariko subject to inspection. Dufite uruhare ku inspection ibanziriza gufungurwa, hanyuma irimo amabwiriza yose yo tugomba kwirinda nk'uko n'abandi bantu mu zindi sekta z'ubuzima barimo kwirinda, kwambara udupfukamunwa, gushyiraho gukarabira, guhugura abakorerabushake bazayobora abandi mu buryo bwo kubyitwaramo, kudisinfecting aho tugiye gukorera imbere na nyuma y'amateraniro. Izo ayo mabwiriza yose y'ingenzi gushyira intebe mu buryo busiga intera ya metero imwe n'igice hagati y'umuntu n'undi, kudasangira microphones cyangwa ibitabo dukoresha mu nsengero. All those precautions tukazirebamo n'ibindi byo dusiga, nothing is left to chance. Tukabitegura in case hagize umuntu umwe wanduye, tracking yakorwa gute, abateranye umuntu yamenya abo ari bo. Ibyo byose twabishyize in place. In my hope, in my view, ndatekereza yuko birashoboka ko hari ab'inkwato zibari bende n'iki cy'umweru, ariko in my opinion the best niyo zayo inspection zaba zimaze gukora kikofi ya mbere yashobora gutangira nko mu cyumweru gitaha, kandi itaha birashoboka ko cyateza iminsi cyane zazaterana.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'urusengero Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu Rwanda nyuma y'aho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa. Amatorero yiteguye ati turagaruka mu kanya, ntimujye kure.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300,220, kilohertz 15,600,675, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tukivuga kuri izo ngamba mugenda mufata no kugira ngo murebe ko mwafungura hari ubwitegure buhagije, bigomba kuba ari ibintu bigoye gutekereza ko ushobora gusiga umwanya hagati y'intebe n'indi mu rusengero hose. Ndumva umwanya ushobora kuzaba muke ugereranije n'amabwiriza agomba kubahirizwa. Ahantu abantu bari bamenyereye guhimbaza no kubyina no guca ikibungo, ubu ibyo bintu bizashyirwa mu bikorwa bite? Hariho abazasengera hanze?
Ngira ngo turateganya kugira multiple services, tubabaye guterana cyane no kongera guhurira mu buzima Imana abantu bakayiramya. Izo inconveniences tukazihanganira, cyane cyane ko abanyarwanda basenga ni nabo bari basanzwe bajya mu maguriro guhaha. Ni exercise bari bamaze kumenyera muri iyi minsi mike y'aho economic open up yabereye tuva muri lockdown bwa mbere. Bamaze gusa n'ababimenyera that new normal, kandi barabizi yuko kubigisha ubundi buryo bwo kugaragariza umuntu ko umukunda mudahoberanye, ushobora gufata ku gipfunzi ukunama, ukamubwira ko ari umukumbuye kuvuga ntibibujijwe ariko tukababwira gukomeza kwirinda kuko wa mugani ntabwo dushaka ko impendereza zakongera kuba intandaro y'uko igihugu cyasubira muri lockdown turabikora n'ubushishozi n'ubwitonzi cost of diligence no gukomeza gusigasira ubwo twari tugezeho n'ubwo ubwiyongere bw'ubwandu burimo kugenda buzamuka ariko atirisi urabona hari masitare urabona igihugu gisa nk'aho kibikontenyinzi aho bava harabahazwi ntabwo turimo kubona spontaneous cases zivute ahantu hatakekwaga ndabona biri contained ukuntu ku buryo turumva dukomeje gushyigikira izo ngamba za minisante cyangwa minisiteri y'ubuzima dushobora gukomeza tugatenga indi new normal ariko nibura uwo mudendezo wo kongera gusubira imbere y'imana abantu bakongera bakawugira ubutabura
butaburi guri wari ubaye nk'ubivugaho gato ibijyanye n'ingamba mwemeje z'ibyo mugomba kuzubahiriza ariko ndagira ngo duse n'ababigarukaho ku buryo burambuye ni izihe ngingo zigomba kubahirizwa mbere y'uko insengero zifungura abantu bagatangira kuzigana
ikintu cya mbere twemeranyije ni uko nta rusengero rufungura rutabaye infected. We don't want to leave anything to chance.
Rutagenzuwe
rero ni ukuba rutagenzuwe akaba ibyo tsinda rigenzura igizwe na command post n'inzego n'ubundi ad hoc teams zagezweho zo gukurikirana kurwanya icyorezo cya COVID-19 rero izo hakiyongeraho inzego z'abanyamadini ariyo Rwanda Intelligence tugakora n'ibyo genzura na pruvu y'urusengero rwamaze kuzuza ibyo dusabwa ni ibiki rero icya mbere ni uko hagira abayobora abandi babihugurirwa bafasha abandi kubyubahiriza itsinda ry'abakorerabushake abo turabasanganywe ni abakazi bakora asharingi minisitiri mu nsengero zacu
abadiyakoni
abo rero bagahugurwa kugira ngo babanze bametirize uko bari buyobora abandi icya kabiri ni ugushyiraho ahantu ho gukarabira kuri entrance z'insengero ugashyiraho amazi meza n'isabune cyangwa se ababishoboye bagakoresha handi sanitayizazi cyangwa ya za alikore zikizutu mikorobe ku ntoki icya gatatu ni uko haba umuntu wandika abaje bamwe barimo gukoresha ikoranabuhanga ku buryo wajenereta na ripoti y'abateranye ku buryo haramutagize uwanduye tracingi yakoroha ikindi turimo gutegura ni ukugena abari buze akaba hari n'ihamagarwa abari buze by'iteraniro iri n'iri kubera ko ntidushaka fladingi y'uko abantu baza bakahuzura tukitera sosho disitensingi ubwo rero abari buze by'iteraniro bamenyekana mbere abafite ikoranabuhanga rimaze kuba advanced mu nsengero zo mu mujyi barimo gukwiyetinga softwares aho umuntu atayininga apfa aho bidakunze hari nomero yo guhamagara umuntu agahita mu iteraniro ari buzemo ibyaba byuzuye bijyanye na capacity kubera ko turimo kubahiriza intera hagati y'umuntu n'undi ya metero imwe niko intebe ziteye iteraniro ryakuzura ukamubwira uti ibyo byuzuye waza mu rya kabiri ubwo rero kimwe iyo ngamba ya multiple services hakurikijwe kapasite y'abantu bakwakira kubahiriza intera hagati y'umuntu n'undi ibyo ni byo turimo gukora ikindi ni disinfecting cyangwa gupuriza imiti guhanagura ndetse na za alcohol intebe ziri bwitabweho n'ahandi hantu hari gukorwa nko mu bwiherero n'ahandi hose ikindi ni udupfukamunwa abantu bose baje bategekwa kuza bambaye agapfukamunwa nta muntu udatakambaye hanyuma iteraniro ryawe mutarya imwe hanyuma mukongera mugahanagura disinfecting aho abandi bagiye kwicara twiyemeje rero ko ayo mabwiriza agomba kubahirizwa ndetse n'igipapuro cyo yanditseho kikaba kimanitse ahantu hari visibo kugira ngo na buri muntu wese ukeneye kubireba ibyo ari byo byubahirizwa abisome hanyuma iyo rero ibyo biri in place byubahirijwe abantu baraza bagaterana bambaye timu igenzurira zikabireba ikabibona ko mwabiteguye igatanga uburenganzira mugatangira guterana ukanasabwa yuko habaho supervision ireba yuko ayo mabwiriza azakomeza kubahirizwa icyiza navuga leta yaduhaye umudendezo wa autoregulation kuba ari twebwe tubyigenera twe twabikontrivinze turabibasubiza ababigiri byabo ukuba ari twe twarebye ibyo dushoboye ubwo birumvikana ibintu bimwe nka bigira pat bimwe bizaba biri suspended muri iki gihe ntabwo wabakize ukora ku muntu ntabwo wahaza ukora umugati nawe ukawuha undi turimo gushakisha ubutwari dore yuko uburyo bwa self service uburyo bwo gutanga amasakaramenti amwe n'amahoro kominiyoni aribwo bwakoreshwa kuba bizaba bibaye suspended cyangwa se yenda going forward turashaka gusaba yuko twakwiga ubundi buryo byakorwa ariko bizaba bibaye suspended amateraniro yandi atari asanzwe yo azwi nko gupfusha mu bukwe biremewe ariko bigakorwa n'abantu bakeya cyane hagatirwa abantu batarenze 30 mwapfushije kugira ngo mukore ibyo kino sadisi cyangwa se wedingi seremoni nabwo kandi hakirindwa direct contact gukoranaho hakubahirizwa aya mabwiriza nk'uko ategamo nuko bimeze muri make ngira ngo nicyo numva nabivugaho birashoboka ko ntaho ndimo kubisoma ndavuga ibyo mazemo iminsi ndashobora ko hari ibyo naba nibagiwe ariko nibutse nakivuga ndumva iby'ingenzi ari ibyo ngibyo
mwari muvuze kudupfukamunwa ubwo abantu bazajya baza gusenga bazakomeza bambaye udupfukamunwa mu materaniro kurinda bataha nta kuririmba nta
kuririmba bizahaba ariko udupfukamunwa tuzagumaho kuginwa niyo mabwiriza twahawe kandi kumva twakubahiriza
ayo mabwiriza nkurikije ubwo bwiteguro umaze kuvuga harimo ibintu umuntu yavuga ko birimo guhindura imiterere y'insengero muri iki gihe ku buryo umuntu yavuga bushobora no kuzahoraho nk'ibyo bintu byo kugira za app kwiyandikisha abantu baje gusenga ntimubona ko na nyuma ya COVID hashobora kuzaba impinduka zihoraho mu nsengero mu buryo bujyanye n'ibyabaga muri COVID
hari byinshi tuzasanga ari best practices twanakomeza urumva nk'ibyo byo kumenya abari buze gusenga ntacyo byari bidutwaye kubimenya mbere umuntu akanategura coding re ibindi bintu ni ibintu byo dutekereza ko bigiye gukomeza kuva muri covid tutafataga seriyasi no gutanga ubutumwa mu buryo online uburyo bukoresheje ikoranabuhanga ubatware ni uko tugira amikoro tugiye gukaza ingamba zo kurushaho kubinoza kuba ubutumwa bwakomeza gutangwa n'iyo mwabutanga ku cyumweru mwahuye ariko nubwo bwo gukomeza gukoresha tekinoloji bugakomeza ntibuhagarare ko hari nabo bugeraho batanaje n'uwabitije akabubona n'undi akabutangiza ufitiye kumva ari inzira nziza abantu bashobora gukomeza no doubt about that bizakomeza kabisa hari ibintu byinshi bizakomeza twatangiye muri covid ariko tubona ari byiza byazanakomeza nyuma y'icyo kigenda ibibangamye nk'udupfukamunwa ko amahirwe kakarangira vuba vuba rwose byaba ari byiza kuko hari umudendezo gatwara guhoberana bitwaye umudendezo ibyo ntabwo tuzabibitinga covid yarangiye ariko hari ibyiza mu by'ukuri ubona nk'ibyo bya registration gukoresha ikoranabuhanga bishobora kuzagumana covid itakiraje
mutekereza ko bishoboka ko abayoboke banyu bari mu bice byo mu byaro hirya no hino mu gihugu bashobora kuzagira inyota yo kubakurikirana hakoreshejwe iryo koranabuhanga bikaba byavamo gutera imbere mu ikoranabuhanga ryo mu cyaro
cyane rwose bisanzwe biri muri gahunda z'igihugu kusakaza ikoranabuhanga mu gihugu hose irebye infrastructure backbone imaze gukorwa ahubwo wenda ibikintu bigoye service providers bagenzi izo service ariko habaye uburyo bwa subsidize igihugu kikagenda kikagira amafaranga kibisoramo cyangwa aba bacuruzi izo services bakaba babona bakungukira muri broadening the test yenda bakabigeza ku baturage bihendutse rwose byaba ikintu cyiza cyane ubu ngubu mu Rwanda ngira ngo nta muntu utakigira telefone uri hejuru y'imyaka 16 yenda kujya barangira ku rwego rwa smartphone ariko ikoranabuhanga rimaze kugera ahantu henshi risigaye rikoreshwa mu guhanahana amafaranga urumva rero ni improvement y'ubwoko bwa gadget iri mu ntoki zabo na internet availability ibuze ariko n'ubundi ikoranabuhanga ryari rimaze kugera kwa abaturage benshi cyane no doubt n'ubu kuri za WhatsApp messages barazoherezanya kuko bando ya WhatsApp iracyahendutse igera henshi n'ubwo abafite smartphone batari benshi ariko uko bikomeza urabona ariyo njyana niba n'ibindi byabageraho n'ubutumwa bwiza buzabageraho muri ubwo buryo
abarebwa n'ayo mabwiriza rero abarimo kwitegura abashaka gusubira mu nsengero mu minsi ya vuba hamaze kubahirizwa ayo mabwiriza umubare wabo mu Rwanda ungana iki
biragoye kumenya umubare specifically ariko by denominations ibenshi cyane ni 90 inarenga ku ijana as far as I'm aware kugeza ubu ngira ngo abantu bamwe bidekeraye ko batarije gufungura nka Jehovah's Witness nibo numva nziba tekaraye ko bo batari batiteguye igihe cyorezo gihari kuba bafungura imiryango y'abayoboke babo n'insengero z'abayoboke babo ariko kiliziya gatulika abayisilamu abangilikani amatorero yikubiye muri konte y'abaprotestanti mu Rwanda ubwo ni ukuvuga ababatisita abapresibiteriyeni abadivantisite adeperi abametodiste libre amatorero menshi cyane salvation ame yose kuko nabonye mapping nagize uruhare mu bayiteguye bose biteguye gusubira mu buzima bwo gusenya ejo hari abarimo kumpamagara ababahayi rwose nge navuga ntashidikanya yuko kugeza kuri 95% ku ijana rwose biteguye kuba basasira mu nsengero kongera kujya kwa Imana
ubundi umubare w'abakristo mu Rwanda ungana gute bwana Pastor Sengoga
ngira ngo nshingiye kuri statistics za ibiro by'igihugu by'ibarurishamibare ngira ngo abantu basenga muri izo nsengero zose abakristo particularly ngira ngo bari muri kabakaba 92 aho mperutse ubwo hakazamo andi madini agafatira imibare hari n'abadasenga ariko abakirisitu patikirari bwo ni ukuvuga denominashoni zizemera kristo nka kiliziya abangilikani abaporoto bandi bose abarokore kugira ngo aho mperutsira turakabakaba 92 ku ijana
ariko nta mubare nyirizina uzwi wenda ngo tuvuge ngo ni miliyoni imwe cyangwa ibihumbi magana angahe
oya ndaba byansaba kubanza kubireba nta precision nabivugamo
reka dusubire rero ku ifungurwa ry'insengero ariko noneho tuse nk'abavuga nk'aho iki kiza cya COVID-19 kivuye mu nzira kigiye kandi nibyo twifuza wowe nk'umupasiteri nk'umushumba kigusigiye irihe somo
kigiye amasomo menshi cyane first of all imirire spiritual kumva yuko nk'uko dutunguwe n'iki cyorezo niko no kugaruka ku mwami wacu kuzaza tubinyongereye imbaraga zo kukirisipo tumwa kumva ko nta muntu ukwiye gutungurwa n'ibyabo cyane cyane ibifite internal significance kumva ko ukuyu korona yadutse ikaza idutunguye itunguye isi yose niko no kugaruka ku mwana wa Kristo kuzarwa na biramba rero icyaka byo gukomeza kubwiriza bwiza cyangwa abantu bihane bakizwe icyara n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho iteka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko mu gihe cy'aha nanone hari byinshi byadutungura. Ikintu kimwe cyandemereye cyane ni ukumva narengo cyangwa nahagarika nafashe na kontra z'abapastori kubera ko nafite ibyo mahema n'itorero. Ubwo rero ndimo gutekereza uburyo habaho uburyo bwo kugira uburyo bwo kwizigamira butuma abashumba bagira mu gihe bakiri muri uyu murimo w'Imana bagira ahandi bakuru ibibabeshaho, yaba ari uguhinga bakagira agatambu bakahinga bakaba bakurisha imyaka bakagira akandi gapande kabazigama kadakomoka ku mutaro uva mu maturo. Nabibonyemo ikintu kitomo nize ndetse nkanatekereza ko n'abantu urwego rwa mbrera hakaba uburyo bwo kusezinga no kuzigama kwafasha abashumba haramutse habaye n'ibiza by'ubundi bwoko, kuko birababaza kubona umusumba yasonza akabura ibyo agaburira abana kubera yuko guterana tutashoboye kubaho. Icyo ni ikindi nize mu buryo busanzwe buri ikonomiko imibereho n'igihe muri iyi Covid. Ikindi ni gushakisha inzira z'ivugabutumwa hadakoreshejwe fizikopi imiyoboro kureveraging ikoranabuhanga, umuntu agashyiraho uburyo bw'uko abantu bakomeza kumva ubutumwa bwiza bubahumuriza n'ibyiringiro n'iyo yaba adashoboye kubageraho mu buryo buri fiziko. Ibyo bintu bitatwenda bizwe ni byinshi, ariko ibyo ni bitatu by'ingenzi numva nk'amasomo nsigaraga inyuma y'icyorezo cya Covid. Dushobora no kuzavanamwo porogaramu going forward inyuma y'uko icyorezo kirangira.
Aho ni ku giti cyawe, ariko ntekereza ko no ku rwego rw'amatorero cyangwa se insengero ubwazo n'ubundi mwari musanzwe munafatanya, niyo mpamvu mugira amahuriro nk'ayo ngayo cyangwa se ibintu mufatanyiriza hamwe, ariko gufatanya kurwanya ikiza cya COVID-19 bigomba kuba byarongeye gusa n'ibishimangira gufatanya kw'amatorero kuruta kuba habaho amatorero atavuga rumwe n'andi nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yashize.
Iyo abantu bahuje umwanzi bahuje imbaraga. Iyo abantu bahuje umwanzi batangiye umwanzi bahuje imbaraga rwose, bivuze ni ukuri twegeranye birenze ikindi gihe, cyane cyane ko hari na kozi ituma twegerana. Diferensi zacu ziri dogitirino tuzifata iruhande kubera ko tutari dufite common enemy. Twarejeje cyane, I hope we can continue gushakisha ibindi bitwegeranya kurusha ibidutanya nyuma y'icyorezo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'urusengero Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu Rwanda nyuma yaho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa. Amatorero yiteguye ati turagaruka mu kanya, ntimujye kure.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 25 95 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 99 95 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Niba hari ubutumwa mufitiye abayoboke banyu, abo bose bitegura kubagana mu gihe insengero zizaba zifunguye imiryango, ubutumwa mubabwira, ubutumwa mubagezaho uyu munsi ni ubuhe?
Ubutumwa mbafitiye no kubabwira ngo amahirwe tubonye tuyakoreshe neza, twe gukorera ijisho, twirinde nk'abazi icyo twirinda, ariko kuruta ibindi twirinda icyadusubiza muri lockdown again. Abantu bakomeze kwitwararika, bihanganire new normal, cyangwa bamenyere uburyo butari butanzwe ari ubwo twari tumenyereye. Twihangana kuko mu kuturwanya tuzagitsinda, kandi tugitsinda tuzongera tugire umudendezo wacu. Ubusa buruta buri aho kugira ngo tugume tudaterana, reka duterane twirinda kugira ngo dukore kutwirinda icyorezo kitubujije umudendezo wo kuramya Imana. Abitegura kuza gusenga, icya mbere bazirikane kubimenyesha ubuyobozi bw'amatorero yabo ko bari buze, kugira ngo birinde uruvunganzoka kandi rutemewe rushobora gutera uko guhana ahantu ubwandu haramutse hari ubufite. Kuza bambaye udupfukamunwa, kubahiriza gukaraba no kwirinda n'ubwo bakumburanye, kuza ubwuzi uko bwabatera guhoberana, kandi tukiri muri iki gihe cyo kwirinda iki cyorezo. Baze ibitigiye tuzakomeza kubibabwira, igihe cyose baje tuzakomeza kubakangurira bihanganire inconveniences bitera cyangwa kubangamirwa kuzaba kuko hari, nibwo buryo bwo kwirinda tuzagira ngo tukipime umudendero wawe, umudendezo wawe w'ubutegetsi.
Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'insengero za Divine Destiny Ministries mu Rwanda, uyobora kandi ihuriro ry'amatorero y'abavutse bwa kabiri mu Rwanda, ukaba n'umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini amatorero na Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ariko muri iki kiganiro twavuganaga nk'umukuru w'urusengero rwa Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Wakoze cyane kwitabira iki kiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey, nakoze kuduha amahirwe n'umwanya ukuvuga
na nshuti muduteze amatwi. Ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi nahangaha gihagarariye. Ndashimira mwe mwese mwari muduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Reka nshimire na Fatou Alimas Kalala wamfashije kwegeranya amajwi muri iki kiganiro. Yemwumvaga ndi Geoffrey Mutagoma, twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa
abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mami. sanje umuzinire umbaga umbaga mungu asanje umuzinire umbaga umbaga mungu asanje umukolere
America.
Yeah, yeah. Oh, yeah, boss. A girl a rain of a vibe, baby. I just black African boy, boy. Yeah, yeah, baby, baby, baby.
C-O-N.
Julie come here, see my new car, yeah. And then only dance, and only dance. We're gonna go now, yeah, the work will come here. I tell her, turn the young to me. To make that busy body, boy, you got chance. And by last year, you broke them a rest. I bet that's a good luck with the number to wake up fast. But let care about go back. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. See the bubble, I see the monster, but everybody probably the world. Yeah, see Colati, the see Colati, the baby, when Bella see Colovia. Go, was you same, she was you same, she was single, go on the river car. Oh, by the war, be the war. Oh, by the war, so the war. When you will be unpackaging, yeah, will the one be boring? Oh, but the more big finger. Oh, mommy, I'm holding God, you get that, baby. Goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it so.